kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ku boorisay inuu qaado waddo ka duwan tii markii hore uu dalkaasi raacay marka laga hadlayo barnaamijka hubka nukliyeerka. Madaxa shaqaalaha aqalka cad ee Maraykanka Dennis McDo ayaa sheegay inay habboon tahay in dadka reer Iiraan loogu hambalyeeyo sida weyn ay doorashada madaxtinimo ee maalintii Jimcihii dhacday isugu soo baxeen. Isagoo ka hadlaya barnaamijka Face the Nation ee televishinka CPS ayaa Mr. McDonough natiijadii doorashada ku sheegay mid rajo weyn oo wanaagsan. Isagoo madaxweynaha cusub ka hadlayana waxa uu yiri,
if he is interested in, as he has said in his campaign events, mending his relations and Iran's relations with the rest of the world,
haddii uu doonayo sida uu sheegay xilligii uu ololaha ku jiray inuu wanaajiyo xiriirka Iran iyo dunida inteeda kale, fursad ayaa halkaasi ka jirta. Haddii uu doonayo inuu hoggaansamo qararadii golaha ammaanka qaramada midoobay oo uu ka joogo barnaamijkan sharciga ahayn ee nuclearka, markaa xulufa ayuu ka helayaa Maraykanka gudihiisa, ayuu yiri. Xiriirka Maraykanka iyo Iiraan waxa uu xumaaday wixii ka dambeeyey kacaankii Iiraan ka dhacay sannadkii 1979, kaasi oo hormood ka ahaa Ayatullah Ruuxullah Khomeini. Sidee ayuu haddaba ahaa xiriirka Maraykanka iyo Iiraan ka hor kacdoonka Islaamiga? Waxaan arrimahaas wax ka weydiiyey Maxamed Cabdi Ismaaciil oo ka shaqeeya qaybta booliiska ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia.
Xiriirka Maraykanka iyo Iiraan aad buu u fiicnaa intii ka horreysay intuuna kacaankii Ayatullah uu hogaaminayay intuuna dhicin, waxaana xiriirka uu bilaabay markii ay dowladda Maraykanku taageertay ninkii la oran jiray Shaah Maxamed Bahlaabi 1953-dii afgembi uu sameeyey oo ay ku taageereen sidiibuu kusoo galay iyaguna sidiiba xiriirkii halkii kasii wadeen Maraykanku. Marka xiriirku aad buu fiicnaa ilaa intii laga soo gaaray 1979-kii, markaasoo dhacay kacdoonkii uu waday Khomeini.
Isla markii uu kacaanka Islaamiga ahi dalka ka dhacay ee dowladdii Shaah xilka laga tuuray, qaar ka mid a shacabka reer Iiraan ee kasoo horjeeday siyaasadii Maraykanka ee ku aadanaa dalka Iiraan ayaa waxay ku xoomeen safaaraddii Maraykanka ee magaalada Teheraan, arrintaas oo xiriirka labada dal sii xumaysay.
1979-kii dhammaadkeedii safaaraddii xoog dadku ku galeen, safaaraddii markay dadka derbigii ka boodanay ay qabsadeen, ay safaaraddii galanaya waxay u qaateen hostage ahaan dad badan oo safaaradda ka shaqeynayay oo Maraykan ahaa. Kadib xiriirkii halkii uu aada uga sii xumaaday oo haba yaraatee lagama yaabin maaragtay inay ku noqdo meesha uu ahaan jiray markuu Shaah joogay.
Xiriirka sidaas xun ee labada dal ka dhex jiray ayaa haddana waxaa bartamihii 1986-kii dhacay arrin fadeexad ku noqotay maamulkii Maraykanka ee xilligaasi jiray, fadeexaddaasi oo la magac baxday fadeexaddii Iran Contra.
1986-dii ayaa arrintani dhacday. Gruub kasoo horjeeda dowladda la yihaahda Nicaragua oo ku taala gobollada koonfureed ee qaaradda America ama South America ayaa waxay dowladda kasoo horjeedeen markaa hubbay u baahdeen hubkii si loogu siiyo ama lacag loo fangareeyo waxaa laga iibiyey dowladda Iiraan oo markaa cunuqabateynka hubka ay Maraykanku kusoo rogeen markii ay Ayatullah iyo gruubkiisu madax ay ka noqdeen Iiraan. Hubkaa laga helay ayaa iyaga lagu fangareynayay nimanka la yidhaahdo Contra oo kasoo horjeeday dowladda Nicaragua. Marka arrintu fashilaad weyn bay ku noqotay, inkastoo uu madaxweynaha Maraykanka markaa ahaa oo la oran jiray Ronald Reagan inuu isagu uu yiri anigu waxba kamaanan ogeyn, laakiin waxaa eedii iyo wixii o dhan ba madaxa laga saaray nin la oran jiray Colonel Oliver North oo ahaa National Security Council-kiisa ahaa.
Sababtaas uu Maxamed Ismaaciil sheegay ee la xiriirta hubaynta jabhadda Contra waxa iyaduna berber socday oo hubka Iiraan looga iibiyey si loo fududeeyo sii deynta dad Maraykana oo weli la haystayaal ahaan dalka Iiraan gudihiisa ugu sugnaa. Labada dal ee Iiraan iyo Maraykanka waxa xidhiirkooda soo xumaa muddo 30 sano ka badan, waxaana uu sii xumaaday markii dowladda Iiraan ay sheegtay in barnaamij hub nukliyeerka ah oo nabadgelyaa ay samaysanayso, arrintaas oo Maraykanka iyo dalalka xulufada lahayay u arkeen inay ku doonayso inay ku hesho hub nukliyeera oo dagaalka ay u adeegsan karto. Si kastaba ha ahaatee, doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkan dalkaas ka dhacday, taasoo lagu doortay Xasan Ruuxaani oo nin qunyar socda, ayaa laysweydiinayaa inay wax ka bedeli karto xiriirka Maraykanka iyo Iiraan.
Wallaahi hadda siday arrintu u eg tahay ama dadka siyaasadda uu kuurgalaa dhammaan laga wada hayo, waxay arrintu u eg tahay mid yara furmaysa. Barack Obama oo ah madaxweynaha Maraykanku isagu goonibu signal u siiyey oo ah uu leeyahay waan soo dhaweynaynaa, Xasanna isagoo ninka madaxweynaha cusub oo doorteena isaguna wuxuu siiyey inuu arrinta diyaar u leeyahay in wadahadal iyo wadaxaajo lagu dhameeyo. Sideedaba ninkani waa nin qunyar socda, waxayse u badan tahay in ay arrintu uu furfurayo. Waxyaala badan buu isagu ka ogyahay nukliyeerka Iiraan ay samaysanayso oo isagaaba hogaaminayay heshiiskii ay Yurub iyo Maraykanka la galiyeen ahaa in Iiraan ay ku joojiso hubkan nuclearka. Marka waxyaalo badan buu ka ogyahay wuuna ku soo jiray. Marka say u eg tahay ay dadka Iiraan u soo dhaweynayaan iyo adduunyada oo dhanba inuu noqon doono mid xiriir dhisi doona.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka oon maanta ku soo qaadanay sida uu noqonayo xiriirka Maraykanka iyo Iiraan kadib doorashadii Xasan Ruuxani, madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.